So the writer of Proverbs continues to teach his son.
Sasa hapa huyu anaendelea kumfundisha mwanae katika kitabu cha Methali.
As we've seen, that is what this book is. It's a man and he's got a youth as a son and he's preparing him to enter the world.
Vile tunavyoona mtu hapa akijaribu kumtayarisha kijana yake katika ulimwengu katika kitabu hiki akimfundisha.
And the key to living in God's world is God's wisdom.
Na ufunguo wa kuishi katika ulimwengu huu ni kuwa na hekima kutoka kwa Mungu.
And so the father continues to plead with his son.
Na hapa baba anaendelea kuhimiza mwanawe.
He says, "Do not forget my teaching, but keep my commands in your heart."
Anamwambia usisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu.
The first few verses are about keeping God's commands very close.
Hizo vifungu vya kwanza ni kushika sheria za Mungu, kuziweka karibu na wewe.
Now from day to day you put on your clothes, you put them off again, you change clothes at different times.
Kila siku unavaa nguo na kubadilisha, unaweka mpya, unatoa ile yenye imechafuka, kila wakati nafanya hivyo.
But the ways of God, they can't be like that.
Lakini njia za Mungu sio hivyo kufanya hivyo.
They must be something which is as close as our skin, which we never take off or remove.
Ni kitu ambacho itakata hiyo kama ngozi ya mwili wetu pia kutoa, ni kitu ambacho inabaki hapo.
The only way to live in wisdom is to keep it in your heart.
Njia pekee ya kuishi kwa hekima ni kuiweka katika moyo wako.
And in verse 3 and 4 he says, "Love and faithfulness, let them be bound round your neck."
Kifungu cha 3 na 4 kinasema kwamba uwe mwaminifu kwa hekima na uiweke katika shingo yako.
Now Solomon, who wrote this, he was a king.
Lakini Suleiman aliandika hii alikuwa ni mfalme.
And one of the things a king had was called a signet ring.
Kitu moja ambacho mfalme alikuwa nacho wakati huo kinaitwa kutiwa muhuri.
It was used to mark any letters they wrote, so you knew it came from the king.
Na hiyo muhuri angeitumia kuweka muhuri kila barua ambaye angeandika ili ungejua kwamba inatoka kwa mfalme.
The king would keep that with himself always.
Na hiyo muhuri ilikuwa ya mfalme peke yake.
Because if anyone took it, then they could write letters in the name of the king.
Yeyote angepata muhuri huo angeandika barua kwa jina la mfalme.
So they might wear it as a ring on the finger, or they might keep it on a chain round the neck.
Na hiyo muhuri ilikuwa ni mfalme aiweke kwa kidole chake ama aiweke kwa shingo yake kila wakati.
So it never left them.
Na hiyo ingeweza kumtoka tena.
And verse 3 tells us that love and faithfulness must be like that with us.
Kifungu cha 3 kinasema kwamba upendo na uaminifu lazima tuwe nao na isituache.
It's no use to be a Christian only when we are feeling good about it.
Sio tu kuwa Mkristo wakati tuna mambo mazuri peke yake.
Can't be something that we take off and take on again when the seasons change.
Si ni kitu ambacho tunaweza kutoa na kuvaa wakati kunakuwa na hali ya mabadiliko.
We won't get the benefit unless we decide to make it part of ourselves at all times.
Hatutapata faida mpaka tutakapoamua iwe pamoja na sisi kila wakati.
The writer says if we do this it will prolong our life and it will bring us blessing.
Mwandishi anasema tukifanya hivi itafanya maisha yetu kuwa marefu na tutapata baraka.
And that we will have favor from God and from man.
Na tutapata kibali kwa Mungu na kwa wanadamu.
How many times do you need to go rob a bank in town before you get shot?
Ukiamua kwenda kuiba kule kwa benki town unaweza kupigwa risasi.
It can be just once.
Unaweza tu kuamua siku moja, lakini ni siku hiyo tu ndio unapigwa risasi.
The policeman won't say, "I haven't seen you before, I'll let you go this time."
Huyo askari atasema tu kwa vile umekuja kwa mara ya kwanza mimi nitakuacha tu hivi na ama nitakusamea.
That's why the writer says, "Got to keep wisdom with you at all times. It's easy to fall down, and then how do you get up?"
Na hapa mwandishi anasema kwamba kukua na hekima kila wakati ni rahisi, lakini ukijapoanguka unaweza kuamka namna gani?
Well, that's his first word in verses 1 to 4, that these things must be with us always.
Haya ndio maneno yake kutoka kifungu cha kwanza mpaka 4, ya kwamba lazima tuwe na hekima kila wakati.
In verse 5 and 6, he gives us another thing.
Sita na saba anatupatia kitu kingine.
He says, trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding.
Anasema kwamba katika njia zako zote, mkiri yeye naye atakunyosha mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni pako.
He's telling his son to follow God's revealed words.
Anaambia kijana yake kufuata njia ya Mungu ambayo imewekwa wazi.
Wisdom is in following God's revealed commands.
Hekima ni kufuata njia ambayo imetolewa kwetu kwa amri ya Mungu.
And sometimes that they seem different to our own ideas and our own feelings.
Saa zingine inakuwa tofauti kwa mawazo yetu na kwa vile tunavyojihisi.
We have a plan which seems good to us, but it's different to what God's written.
Tuko na mpango ambao unaonekana ni mzuri kwa sisi, lakini ni tofauti na ile yenye Mungu ameandika.
The way of wisdom is to go with God's words, not our own understanding.
Njia ya hekima ni kuenda katika njia ya Mungu, sio kwa mawazo yetu wenyewe.
Because God knows more than we do.
Mungu anajua vile tunavyozaidi.
God knows all things.
Mungu anajua kila kitu.
We know in part.
Tunajua tu kwa sehemu.
So we can make mistakes.
Naweza tukafanya makosa.
But when God has spoken, we must obey.
Lakini Mungu akishanena lazima tutii.
And that can never be a mistake.
Na hiyo haiwezi kukua tena ni makosa.
Often it seems like we're in the dark.
Saa zingine ni kama tuko katika giza.
And God said, go this way.
Na Mungu anasema enda njia hii.
And we're tempted to say, oh, I'm not sure. So that's when we need to remember these words. He tells us to honor him in all our ways. Don't try to get through life on your own resources and your own ideas.
Kwa mawazo yako na kwa rasilimali zako.
Don't try to hide that you're following the Lord.
Usijaribu kujificha ati unamfuata Bwana.
But follow him openly and follow him decisively.
Mfuate kwa kiwazi, mfuate kwa kuamua kabisa.
Then you have his promise, he will make your path straight.
Kwa sababu anasema ameahidi atatengeneza njia yako inyooke.
He'll make things clear and plain too.
Atafanya mambo kuwa sawa na wazi kwako.
Proverbs tells us that the way of the evil man is difficult and complicated.
Zaburi inasema njia za mtu mbaya ni ngumu na zimechanganyikana.
But when we follow God's words, it makes things simple.
Ukifuata neno la Mungu inafanya maneno kukua rahisi.
So he continues that advice in 7 and 8.
Anaendelea kutuelimisha katika 8 na 7 na 8.
He's telling us not to be wise in our own eyes, but to fear the Lord and shun evil.
Anatuambia tusiwe wenye hekima machoni petu, lakini kumheshimu Bwana na kuachana na uovu.
See, the person who follows their own ideas and wisdom is a proud person.
Mtu ambaye anafuata mawazo yake na akili yake ni mtu ambaye ako na anajinua mwenyewe.
Really, they think they know more than God.
Anafikiria kwamba anajua zaidi ya Mungu.
They forget that we do not even know what tomorrow will bring.
Anasahau kwamba hajui kama kesho itakuwa nini.
So he tells us to humble ourselves.
Nasema ya kwamba tunyenyekee, tujinyekeshe.
To know that the Lord is great and mighty.
Tujue kwamba Bwana ni mkuu na mwenye nguvu.
And to flee from evil.
Na tutoroke kutoka kwa uovu.
The word shun, it means depart, leave, avoid, stay away from.
Neno achana na uovu ni kutoroka, ni kuachana kwa mbali pamoja na mambo kama hayo.
So the proud person thinks they can play games, that they can get close, that they don't need to fear too much.
Mtu mwenye kiburi anafikiri anaweza kusongea tu karibu, hawezi kuogopa, anaona tu kama anaweza kujiweza mwenyewe.
But the writer tells us that God's promise is that those who fear him will be strong and healthy.
Kini mwandishi anatupatia anatupatia ahadi ya kwamba wale ambao wanamheshimu Mungu watakuwa na nguvu.
Verse 9 and 10, he tells his son what to do with his possessions.
9 na 10 anaambia kijana wake jinsi anaweza kufanya na uwezo wake ambaye anayo, yani mali yake.
That's a big part of life.
Hiyo ni mambo makubwa sana juu ya maisha.
Even if you have little.
Hata kama una kidogo.
Yep. All the things that pass through your hands over the months and years, they add up to very much.
Mambo ambayo yanapita katika mikono yako, mwezi na mwaka, yote inaenda kuwa inakuwa makubwa baadaye.
And it's a part of life that God claims the right to instruct us about.
Na katika sehemu ya maisha yako ndio Mungu anakupatia njia ya kufuatia.
Because all things are his.
Kwa sababu kila kitu ni chake.
He lends them to us only for a time.
Yeye ametukopesha tu kwa wakati.
And we are to use them like all things to honor him.
Na lazima tutumie tukimsifu kama ni mali yake.
So he says, honor the Lord with your wealth.
Anasema kwamba mtumaini Mungu na rasilimali zako.
And that means putting God first.
Nani kumaanisha kuweka Mungu kwanza?
It says with the first fruits of all your crops.
Inasema kwamba na malimbuko ya kwanza ya mazao yako.
The first fruits was the beginning of the harvest.
Malimbuko ni ile sehemu yako ya kwanza katika wakati unapokuwa.
So the farmer had worked and planted and watered and guarded for many months.
Huyu mkulima amelima, amepanda, ameweka maji kwa mwezi mzima.
Now he's just beginning to get something from it.
Na sasa anaanza kuona kitu kutoka kwa kazi ambayo amefanya.
The Bible says that is the time to honor God.
Na Biblia inasema wakati wa mavuno ndio wakati wa kumheshimu Mungu.
Don't wait until you've spent all that you wanted to spend.
Usingoje mpaka utumie kile ambacho unataka kutumia chote.
Don't say, well, let me see what's left.
Useme wacha ningoje niangalie ni kitu gani imebaki ya hii nimpelekee.
Because I got many expenses.
Sababu niko na kazi nyingi ya kufanyia pesa.
I've got some debts I want to pay.
Niko na madeni mingi ambayo inanikumba.
There are some things which I need to buy.
Kuna vitu ambazo sijanunua na nataka ninunue.
And then you'll be saying, oh, it seems there's nothing left for the Lord. The Bible says that God should have the first part. Every time you get something, you should put aside a part and say, that is God's part. That part I'll use for his work. I'll put that to the offering. That's the way of wisdom. And see God's promise in verse
10.
It says your barns will be full and overflowing. And your vats will flow over with new wine.
Na hata mizabibu yako itajaa pamoja na divai mpya.
So don't fear that if you give to God you'll have nothing left.
Usiogope ya kwamba ukipatia Mungu utakosa kitu.
If you give to God, then God will take care of you.
Ukimpatia Mungu, Mungu naye atakushughulikia.
But if you decide just to take care of yourself,
lakini ukiamua tu kujishughulikia wewe mwenyewe,
then God will leave you alone.
Mungu atakuachilia.
He'll say, oh, that person gave themselves the first fruit.
Atasema, oh, huyu mtu alijijalia na mazao yake ya kwanza.
So let him take care of himself with the rest too.
Wacha mwenyewe ajishughulikie na yenye mabaki.
So you see, the way of wisdom is a way of faith.
Angalia njia ya hekima ni njia ya imani.
Trusting that God will provide for us.
Ukiamini kwa Mungu anaweza kukupatia.
We don't need to count up and say, will I have anything left for God?
Haitaji tuhesabu kusema nitakuwa na kitu kweli ya kwa Mungu.
Put aside the first part for God.
Lakini tenga kitu cha kwanza kwa Mungu. Sehemu ya kwanza kwa Mungu.
And then trust in him.
Na uamini katika yeye.
And verse 11 and 12 has his final words.
Kifungu cha 11 na 12 hapa kuna mambo ya mwisho.
He says, the Lord will correct us. He will discipline us.
Ya kwamba Bwana ataturudi.
But don't despair, don't give up when he does that.
Na usikasirike atakapokuwa akikupatia adhabu.
Don't complain and don't grumble.
Usianze kunungunika na usianze kusoroneka.
And he's doing it because he loves us.
Anafanya hivi kwa sababu anatupenda.
He wants to train us.
Anataka atunyoshe tuwe katika njia nzuri.
He wants to make us stronger in the right way.
Anataka tuwe na nguvu katika njia iliyo sawa.
So be ready for that.
Lazima uwe tayari kwa hiyo.
Which children do I rebuke and correct?
Watoto gani ambao sisi tunaadhibu?
My own ones.
Watoto wetu wenyewe.
The other children I leave to their own parents.
Watoto wengine tunawaachia wazazi wao.
But mine, because I care for them and love them in a special way, therefore I discipline them.
Watoto wangu kwa sababu nawapenda na washughulikia, lazima niwarudi.
So Proverbs tells us that problems and hard things can come in the Christian life. Don't then say, "Oh, God has left me." No, you should know that God is with you. He's in that situation to teach you and help you to grow through it.
Kukufundisha ili uweze kukua katika hiyo.
Sometimes it's because you're wandering and he's wanting to bring you back.
Saa zingine wewe umepotea na anataka kurejesha.
So be ready for that.
Kwa hivyo kuwa tayari kwa hiyo.
Don't give up and say he's being too harsh.
Usikufe moyo na kusema hii mambo ni ngumu.
Don't ignore it and say that you don't care.
Usidharau useme mimi hata sijali.
But listen to your father correcting you and bringing you back to the right way. There's been many promises in these words. And some preachers, they preach it like they're a business transaction. Do this thing and God will give you this reward. Give this to God, God will give you this much back. It's not like a business deal. It's a father training up his son. He'll give us what he knows is right and good for us. And when he knows that we need to be disciplined, he'll discipline us. We're not making bargains with God or negotiating with him. But learning to trust him like children trust their dad. We need to follow wisdom with our heart. To be ready to be trained and changed. That's when we can know that we'll receive his promises. At the time that he sees best.